kamba gandire amazuma gonu gashara wagamba amazuma nibaga kwanjira wabisonka gamba hachibari abandi bankwata kubi konka gakagari amazuma nubukarabe nigasharira aha mutwe kandi w'ubwoki ngabatero mubahasa kakayakirwaje ngo ingana kanga tandike ukuzara umwana karugamu nosine mbabaziza mukama bakazuma bampurishyize nakwiye kuzara neyihano beyinji umukino w'ino abandi kuba kukirenda ayenda ryeka tumukuma hamwe n'ibitoke byokize mu burure bantumwe nayenda ngo arye nanasi azagishomereze icyayi muhurure kombinashoni kukenda nerusya abandi kuba kugerenda nangwa nubwo kuburi batakwenda mu isho mu maisho n'ubundi atotoma abandi kuba kugerenda atandika kurya mumba n'ubundi narya n'itaka muri no mu gaju noreba nafayo bambe oreba nanywa n'erushaka ngwenda yeka kurezarwa ayonsa kikera nango umwende mugwa kubi arara teine ubusinge umwe no kubyamana kurema isha yo kuzara yashyika ibisha n'umutanyaguza natutu kamaraga ngingo wo kuzara no kufa no gukira kwe hayo ngo zara umwana utamwitire mu mengi isha bakazi murya manzi mwikirize tubasimeho tubaterere no mu ngaro kiza kumuzara umunsi abambukikira umugezo munabiza rero mutwara kumujyama n'ubundi nojumburira n'ubundi uyoboka kanwa ibyo byo ni we nubikora nkuko abambe cyo busasi no kumanya uwo rukorora iwe bambe fokorora manyi we nuzara umubiri yo mutuma umutuma nugumanya umukama duhokore bo mu mituma tokwandikaga baroha ubwo rukushaba ngo zara umwana w'ubwenge undizo zara utagwine ejyone nama ya mukama icyo rebera umwe nazara minisita undizo zara umukekezi Nazara MP Narmeya Unijo Zaro Mwibi Wenkoko Omwe Nazara Bishop Naruma Huro Unijo Zaro Mtesu wa Mahende Omwe Nazara Umshahoro Ya Nari Injinia Unijo Zaro Mwamusi Omwe Nazara Pastor Unijo Yaza Kuzara Zaro Musizi Rurondoka Undisha zare mpasi nyarwino akibaho umwe nazara sheka haji nari imamo undisha zara tishengera umwe akikira umushubuzi undisha akikira kondo yenyine umwe akikira umuserikare murungi undisha akikira umushuma w'embuzi Chichire che amani nar kansaro ndija chichiro mrisu wenjai Omwe nayonza umuntu umugasho ondijo nayonza mwitsi wabantu Omwe nayonza msista brother nari father ondijo yonza mfumu wenyini Iwo nayonza mburisi wenjiri ondijo yonza muruji wenyini Ugova yogona bisabona yeyo muntu we tokumanyangu no mushuma wente Ugova yogoyo ntokaheka ukakikira tokumanyangu ogwe nwari kwita Ugova yogoyo ntokaheka ukataguruza tokumanyangu no mushuma we bitoke Okusara bambe nko kuri tori kumanye chori hamu nahagwe cyo tugambe bice Umwana wawe yagira umugasho umuseki Nuhurra niwe wagire kitinza Taharuwe kikushemeza umuzeire Umuseki kwa kureba umwana wawe nabo umugasho Wonka wazara rucurwa bugoro na rurunkunku Na wazo mubantu nuhurra no yedina Taharuwe kikusasa umuzeire bantu mwe Mko kureba umwana mwana wa wariyo nabo busha wazara umwana yabake ngo reke kusetera abandi manya wagambi siniora ngoba no himbuza munugo amaryaba bazire busha ngoba no cumuto mu nkojo manya umuru kweta busha sana hinduka yatwaruganda no tsigirende ngo burungi bwo mwana utabwesiga wareba mwana wawe yakuheshitine sankeki echawe no kusima mukama yakweze chitine za yakwiho mugabosheki oshikiro sine ruhanga wasara mwana kabuhurire bantu mwe no urana kwesime somazuma wajiro mwana ino buryo nohurro munda nona nuka nango nogo kuzo muri chiko noteso mundo ine mwamani wazaro mwana kababusha umunsi akabeki hagaro ese nete kwa kugamba nango nogo kuba wafire nohurro abantu nubagira ngo kafata revere bihemu wonka umana yabe kibazo yakore bintu birungi iki ni kitekwa kugambwa nangwa no bwo kuba wafire ngwe shopfa kubihano kukamutsigise byatanuka ruhanga wita abahwerimwe abana mwe mureke kusasa abazeyire mureke kuruza abazeyire mutakafire ubahise kitine sa haza mushunwe dushare mumwe hongere mukama abazeyire baruhuke bingana kandi keraho kansha abantu bo mukama munterere ngaruntahe